yewtere sukaɓe mal
do bomo ko do sukaɓe kollitiwde beltiki do hen kabaruji di sanne ko wi'a ciudi e kolli uttite ko be kollitiwde wattu jono be jogi do hen gikke lobbo le majjum be gadi noddango fewde e lamu ko be tinno fati murtiriji di gada kasen sako hitande laato hono kital jabbino de be do sukaɓe hewbe mabbe kollitiwde an beltile di do golleji no worrino sanne be bi wattu jono do be gikkini no jande de worri gikke lobbo wattu mbiyaɗo iɗo heddi hendu naɓay solanɗo jaaɓi fedde sagontone sukaɓe wotanaɓe wonɓe leyloydi meɗen ndi kollitiwde beltiki do hen sanne saabi de arande ɓe mbihi iɗum wembunoɓe ko nayiri banggal jande sukaɓeɓe le majjundu ɓe mbi eɓe jelli ɗati mbiyaɗi fa corona virus rentireɗi ɗiɗo ɗati tabe kanko noddirteɗo makkan trawore goto e gonɗo le pelle sukaɓe wotanaɓe wonɓe leyleydi meɗen ndi o holliti wiide laamu koɓɓe an kane fiide do hen dabareji yalla sukaɓeɓe fo ana ndene no ñaw corona virus o worriɓe tinnoɓe kayba ko sukaɓe kebbintele kalasiji ɗi keɗɗen komo sifi dow hen
dabareji kertaɗi ɓamaka saabe min mbawa joɗaɗe ɗiɗon ɗiɗo ɗo tabal kake lotirɗe juɗɗe ɗum ngala yimɓe hewɓe ngala bawɗe ɗum sodude maske ngaji ana hani gouvernement fiya dabare hokkude cuuɗi janginirɗe maske ngaji e kake lotirɗe juɗɗe yala sukaɓe ana reno
ko sukaɓeɓe domtiri ɗum ko ko nayri bangal no heƴoji ɗi fo kani jangguinirede hitande hikka nde keɗɗe mo fande kanko makkam trawore o komo sifi dow hen
e misali cuuɗi toon sukaɓe ana pija kasoɓɓe ɓe le cuuɗi jangguinirɗe ɓe jettiraka gollude min jiiɗa kabaru jande hikka laato hono ko rowani saabe lebbi jeego min gaɗi cuuɗi
micciteɗen wiri uttinde lekkolle leydi meɗen ndi ɗum bortinama tile kuurɗe arande ɓe mbino le nayyi lewru janvier ɓe tiliɓe naɓi ɗum le joyi lewru janvier ɓe tiliɓe bortini ɗum fa yaade le noka e joyi lewru janvier waroru ndu ɗum ne altinere warore nde ɗo yewtere meɗen yowinde dow sukaɓɓe hatta kikiɗe hannde ye ji jeɗɗire warore wassalam
yewtere sukaɓe man fu wonno